again and again.
Remember where you're going from. Super champion music promos, don't see
all again, Musa Kile
Maseleti
Vaeni
Puffy.
Nanti sindalama siniku zibane. No time for drama, nipanga chemane. 06 Infuma fena kachola. Kaso everyday mpaka nkengisha madola. Nanti sindalama siniku zibane. No time for drama, ningu panga chemane. 06 Infuma fena kachola. Kaso everyday mpaka nkengisha madola. Nini yasla. Nini yasla.
Pasi uva puratia. So file wabo mbesha boy pa kukwata. Ifwe rionze tupepe kama stiata. Emu yanzi kuwa koka tekanga wa sasa. Makelo yanshi fatula ngendalama. Yonze ni mula kaitu alipama. Wanji tati asela kutumfuma. Tula wombesha na push tualisuma. Ni bla plus aso paka nkengisha madola. Ineni komboni ni mpapa na kachola. Kanshi wombele inetapari winganja fwa. So kusha kole gaspari anga na fwa.
Nati sindalama siniku zibane. No time for drama nipanga chemane. 06 Nifuma fena kachola. Kaso everyday mpaka nkengisha madola. Nati sindalama siniku zibane. No time for drama ningu panga chemane. 06 Nifuma fena kachola. Kaso everyday mpaka nkengisha madola.
Nini yasla.
Zero 05 noti kuma 10. No kupisha mofona like a tapini. Inewo saupea woi wapa komboni. Wali nchi wabon saba dobo na wabala. Elipeo 06 nifika kusavechi. Na nakana maliashi ya kulala la mupasechi. Ndefua high life ya mkoko na masosechi. Not every time ukulala lila kabechi. Nchiti rimbo chawa gai gai wajaba bombesha. Imo muli wachikata no kwesha mulesha. So sometimes ukansanga papapa. Inenjai bombe.
Nati sindalama siniku zibane. No time for drama nipanga chemane. 06 Nifuma fena kachola. Kaso everyday mpaka nkengisha madola.
Nati sindalama siniku zibane. No time for drama ningu panga chemane. 06 Nifuma fena kachola. Kaso everyday mpaka nkengisha madola.
Nini yasla. Nini yasla.
Zone Music.
Timbara Ken, I see you. Jeff Bezapo. Kunda Boy. Chuchu Boy. High Life Babu Sakire. Chef C. Kinke Kalaka. Swift. Watalala. OJ Biga Boss. CP Master, I see you. Ebantu wesu aba big. Efe afeli ashiba mwini. Busakile stand up. UN Busakile.
Remember where you come from. Zambian Music Promos.co.